New sound. Yeah, fé. It's future.
Would you please let God?
Hey. Good times, good vibe. So jive a slide. No plug, we a blast. Ne plug, ya pass. Ziwang mini, pate kaya, ziwang mini. Ziwang mini, zoli spins a ziwang mini. How do you feel? Mangdlula kuwena ngiphethe uphele notshwala obuningi. Angilali ngiphethe imali ngamane kusengimile. Nina sonigapha niphosa amashoti amaningi. Umngani wenu odukile kusasa nimbheke kumina. Awushisa iduzi, sibambe bo my two. Sikale esihlaziyo, before kusuka uthule. Mungena u-B, ngicela uvele uthule. Sesa sibambe isoka sihlushwa sigqayiselana sivele siphuze. Sengididisa igayidi desha angeke nginizamele. Didisani noma ibharelele nithulele. Singaphuma ngebunezama ukuthi sisijampele. Umakase esandleni, lapho sesifula indlela. Uzwe izigibhe ezikwebhithi sesibakhumbele. Sibadididididididisa sibaqumbele. Sibhithibhithi baba busy mase basondele. Evula indlela, evula indlela. Uzwe izigibhe ezikwebhithi sesibakhumbele. Sibadididididididisa sibaqumbele. Sibhithibhithi baba busy mase basondele. Evula indlela.
Sigojela lethi stiff ukupina amabhodlela. Sifuna ukuyipholela. Lezi ntwana sifuna ukusimoshela. Sifuna ukubuhlohlela. Kusha inamba kuvuleka isikokela. Kujuluka ifastela. Umakhelwana dayisa itayitela. Still isamashela. Ngithi jebhu kulokade ngilahlela. Ngizibe ngiyidrayisela. Kusha iplaka ezami zikrashela. Istiff ngisigalela. Ngizwe ngathi inkinga zangiphelela. Ngathi ngadelela. Kusha inamba ngapha ngirephela. Ngikhahlela ibhodlela. Mosondela gazi ngiyakubongela. Ngiboleka igedla. Kothembeka ngidonsa ngebhengela. Ngithanda ukuyibhengela. Nale fro elibe lingifonela. Ngithanda ukuyidosela. Kunalo queen ofuna ukungiphosela. Ubusuku buzophela. Kumzulu ngizoyidela. Kuluva ngampela. Ngiphume senkekela. Bengise ngizophekeja. Qhamthusha ibhebeza. Kanti uyangichithela. Please avule indlela.
Evule indlela.
Uzwe izigibhe ezikwebhithi sesibakhumbele. Sibadididididididisa sibaqumbele. Sibhithibhithi baba busy mase basondele. Evula indlela, evula indlela. Uzwe izigibhe ezikwebhithi sesibakhumbele. Sibadididididididisa sibaqumbele. Sibhithibhithi baba busy mase basondele. Evula indlela, evula indlela.